from samup.co.
It's your boy, Joe, your native. I see you. Come on, Baba Lombwana. Nkotuka la kumanda, kokwenu kukwesu, tila kuyanda. Olonke la lila siwaya kumunzi. Kela lila menda kumunzi nkukwesu. Ndila kuyanda, olonke njini mali mumanja. Olonke njina onu akunganda, kukwesu nkumanda.
Exclusive from samup.co.